Sing this, sing for me, baby. Sing for me, baby. Sing, sing for me, baby. Ah, ah, ah. Ooh, ah.
Kick-a-joo. 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 I'm singing for you, my baby.
Gauna nuzaite. Ningu tumiri chigali. Gauna nuzaite. Ningu tumiri chigali. Kuruhande, changwa sangwa chamarenga. Nifuza kuambiru hande. Najanje kutembera. Fatane sura nimbereza. Yesi nifuza yuko vya randira. Nifuza yuko vya komeza. Yesi nifuza yuko vya randira. Nifuza yuko vya komeza. Ukiviru wanje ngiviru wawe. Oh, oh, oh.
Girl, you know that. Let me feel it for you, boy, me show that. So every time you step up in the place, the other them know that for you I'm the best. Me the little root tick from Uganda. So let nobody put us asunder. My girl, I sit in a jengenda. Okini yacha, baby, takonda. Saga na kuswati. Saga na kusobi ya kunyuse. Yagoro kumanyo yo chiri chitia. Yagoro kusanyu sabantu. Saga na kuswati. Sagala kusobya kunyize ngala kumanya yo chidi chitya ngala kusanya sabantu bo
gauna nuzaite ningu tumiri kigali gauna nuzaite ningu tumiri kigali
and say when me fi go my baby boy calling me home and say when me fi go you want me to go down to Kigali
badu sija mpata mpendi kama wewe. Bado sija mpata mrembo kama wewe. Unipuri ni wa unyusu zangu.